Radio Pulpit, 657 AM. Get in touch with the truth, the light, and the life. 657 AM.
It is 657 AM, Radio Pulpit, your daily companion. It is Jula Ezwini. I'm Sibongile Mofokeng, sitting in for Ubahle Kanhlapho. And I'm with you, family, up until 5 o'clock. And when I say bye-bye, Pastor Ray Lukhodi will be coming through to come minister unto the family. It is exactly 6 minutes just after 4. Gave you sounds there coming from Dr. Tumi, featuring Kuli Chana. He's the greatest. It's a beautiful Sunday. Ngihlalele ubahle la kujula ezwini kanti today ngingubahle until 5 o'clock ngizobe ngubahle. I'm not alone in the studio. I'm now graced by a beautiful queen. Akahamba yedwa though, but ngizobe ngixoxa naye and nginomama uMamsi and Dlalani. And the scripture for the day is Genesis 12 from verses 1 to 13. And the topic, like I said earlier on, the power of the umbilical court. Ma, how are you doing?
I'm very much fine, thank you.
I mean, I am slabelela ma. Hey, yes, uchewa angeti. On a Sunday, guting kiya man, guting kule man.
Kiya man. It's time for that on Sunday.
It's time to do that.
Yes.
Ma, uhambi wiwan. Uhamba novan. Uhamba novan. Uhambi wiwan. Uhamba novani, awuhambi wiwani.
Oh, ngihamba nentombazana yami la unomthandazo.
Ngithi mangivula isicapha ngimbona ngithi ha ninjani. Uyithobile nje.
Oh, down to earth this one.
Ma, we're talking on the book of Genesis 12, siqala ngoverse 1, siyoze sifike le ku 13. And we're talking about the power of the umbilical cord.
Oh, yes.
What are we talking about, the power of the umbilical cord? What are we talking about? What are we talking about?
Ngibingelela ababukeli. Yo, ngithi ngithi ababukeli, ngicabanga ukuthi ngiku TV.
Ngibingelele ababa ku TV e Facebook.
Oh yeah. Oh wow. That's great. Ngibingelela bonke ababulekeli nabalaleli baka Radio Pulpit ngegama lika Nkosi yethu Jesu Christu. Amen. Yeah, mam, sizokhuluma nge power of the umbilical cord. Umbilical cord sonke siyayazi ukuthi lehlanganisa umntwana nomama uma umntwana sesisisweni sakamama.
Sesisibelethweni.
Yes. Umntwana sesibelethweni, umbilical cord isebenza umsebenzi oyi-two. It's very powerful. Mainly it was made for one job, but sometimes it also performs the other job because it powerful umbilical cord. Umsebenzi umbilical cord kahle kahle ukuthatha igazi, nutrients and oxygen isithumele emntwaneni.
Yes.
Bese mase zifika ngale emntwaneni iphinde futhi ikline wonke udodo ophuma ngapha emntwaneni waste ephuma emntwaneni iyayithatha umbilical cord futhi ikhiphe lo dodo emntwaneni. So now it's powerful in the sense ukuthi it gives life. So without it umntwana ngeke azaphile because there'll be no oxygen, no nutrients transferred emntwaneni. But also it can be dangerous because it can take life. So umbilical cord kahle kahle is the foundation yomuntu. Isiqalo imvelaphi yomuntu. Let's look at Christ and Mary. UJesu ehleli esibelethweni saka Maria. He was fed by uMaria because kufanele ukuthi athole i human body, athole konke okwabantu okwasemhlabeni.
Right.
Then it carried him throughout up until mase simbona sirase siphambaneni. Because at a certain stage it has to be cut off. So uyafika esiphambanweni. Lithi iBhayibheli ubheka uMary, uMary yambheka. Jesus knew ukuthi manje it's time to cut it off.
Yes.
UMary didn't know ukuthi it was time to cut off the umbilical cord yakhe between yena noJesu. Because yena she was just a vehicle yokuthatha uJesu amlethe emhlabeni.
Right.
Yena she was just looking at his son, at her son going to die kabuhlungu. But because Jesus knew, it's then that Jesus said to the disciple, nanku mama. Mama,
then
cutting it off, meaning that he was now going to take the Christ-like nature, leaving his human nature behind, taking the Christ-like nature. Because if he didn't do that, bengeke sisindiswe. Ube umuntu ukuthi sikwazi ukuphila emhlabeni ngaphandle kwesono, asibonise. But also he had to die for us and cut off irelations zakhe nathi nobuntu bethu ahambe for 3 days aphinde abuye manje sekangu Christu the son of the living God so that now he leaves us when he goes up with the Christ like nature now no longer with the human nature lebekayiphethe safikile so this scripture is very much important because uNkulunkulu uthi kulokhu nje kuAbraham
singene kuso ma
asifunde uverse 1 sizofunda uverse 1 verse 2 sive uNkulunkulu ukuthi uthi no verse 3
yeah
it was supposed to be verse 3 not 13
okay
the Lord had said to Abraham leave your country your people and your father's household and go to the land I will show you I will make you into a great nation
right
And I will bless you. I will make your name great. And you will be a blessing. I will bless those who bless you. And whoever curses you, I will curse. And all peoples on earth will be blessed through you. That's the purpose that we are here for on earth. That whoever we touch should be blessed through us. But up until such time, uNkulunkulu uthi kuye, leave your country. I country yake, origin yake. Because
that signifies the cutting.
Yes, that signifies the cutting. Imvelo yake ilapha. Mina mawukhuluma nami uthi mam sindlalani, angisuka kandlalani. Mina ngunamashinini ngwakalibembe ontozimandla oguliwe. So that's where I originate. So undlalane akana any hold on me. The only hold ababa nayo is when mawushada. That's why kufanele bahlabe bahlanganise laba nalaba bathi manje sebayahlangana bahlanganise labantu abangakakholwa amadlozi. Kuthiwa nangu sesiyamamukela sekangena ngapha uzothatha nature nama rules wangapha nama morals wangapha nama standards wangapha. So now uNkulunkulu uthi kuAbraham leave your country
Boom, yeah.
your father's household because imvelo yakho ilapho uthi leave everything that he has you this is just a shadow besikhombisa ukuthi when Christ comes he's going to leave uze wangena ngomuntu bese masaka hamba ukuthi sisindiswe ukuthi sibe blessed
naye he had to leave his father's house
to leave his father's house
yeah
we have one uthi The reason for me to want you to leave, I want to bless you. Not only you, Uti, I also want to curse. Lababa kesai. And bless those who blesses you. Uti, not only that, Uti, whoever you touch, says touch abantu manje kungayenza kali niks. Whoever you touch is going to be blessed. So now the thing is in the living because the court is so ngithemina it dangerous.
Yeah, uthe right any dangerous.
It right any dangerous at the same time. It makes us grow up nicely, but umntwana maka sesiswini, maka qala a spinner esiswini. Yam rounder entertainment. We afa. Yagobeka le court yangakwazi uk transport the oxygen umntwana. Uya abotheka. Bese bathi unthole miscarriage or uthole is stillborn. Ilaphi indaba. So now you have to choose. Abraham had to choose. Ukuthi do I want my God? Inkaba yamanga ngibuza ukuthi kuphi? Ngithengwa ka machine mina ngulubebe. Mari inkaba yami se Free State. So we have igutshelwe le Free State kwenye Rhonda Valley yakhona. Kabo baba original. Uyabo ukuthi sihamba nama ngapha ngibuya ngapha ngabungu ngapha sozithola unesifo sonelibonge ezi 3 uphila so kusho ukuthi so nama roots i3 unama roots wakho unama roots wakho mama unama roots wala ebakuthatha bakuthenga una uyabuya awuzazi uya round around that's why abantu bathi bafuna utatabo in bafuna ubuya emakipho then God said to Abraham leave uthi I'm going to bless you there are blessings that God has set up
Cause wait ma emanya uma ufuna ukungihlanyisa kancane manje ngiyazizo sengiqala ukuhlanya nyana so kusela ukuthi ngidry kule studio so the important imvelaphi yethu e important yi level ku Christ
imvelaphi yethu e important is the second nature Christ had his first nature as a human being
okay
that for us it's important ukuthi sizazi ukuthi singabobani but not to leave that nature when now we are in Christ
yeah
so he had to leave his first nature as a human being And then manje abuye with a Christ-like nature.
Uh-huh.
So our second nature, it is the one that God wants to bless.
Yo.
Le ese igu Christ. That's why the Bible says.
Last
week like that's why little Bible.
Last kupelwa kona.
Last kujele kona. That's why little Bible. Uma sigu Christu says dara
new creation. Yeah.
Uti the old is gone, the new has come. Behold. Uzuti behold.
Yeah.
Uibone gatela ndo penga. Sitola inkaba encha, sitola uti all is new.
Yes.
Sitola inkaba encha, sitola oxygen encha, sitola gazi lika Jesu, we get a new DNA.
Yes.
It's only necessary lapho whereby u numbers 23:23 athi khona sisathakatheki.
Yeah.
But singakangeni, singakafiki lapho kulezi ezintsha. Noma yini izo siyenzakalela sife.
Eish.
Hayi ukuthi angeke basithakatha angeke basizame.
Yes.
Bazozama vele bona shame. But because of the blood of Christ and the DNA of Christ in us. Asisathakatheki. Kula sesingena ku these blessings lezi uNkulunkulu azithembisa uAbraham.
Yes.
So ukuthi thina sisuke manje ngapha sibuye ngapha because there's power in this umbilical cord.
Yeah.
That is why ubona abantu baloku badansa bumping back forth, back and forth, back and forth. Ayinqamukanga inkaba. Angithi ya extended. It's like a tube nje. Mama uyangapha yireke uyakhona ukujumpa and then ujumpe ngapha ngathi ushaya igroups. So yileyo nto leyenza ukuthi abantu bakwazi ukuphinde usenkonzweni usindisiwe mara makuthiwa hayi Christmas. Hangiphuza nje for nge Christmas kuphela. Phela nazi festive shame and then nge first Sunday ngizobe ngishap ngizobe ngishap ngizobe ngiyabuye lenkonzweni ngizobe ngiyini.
Kwenziwa yini ukuthi ingakhatheki ma? Completely.
Into enza ukuthi ingakhatheki completely ukungazinikeli completely to God. Siyasindiswa mntana kuhle ukusindiswa. Siyasindiswa vele siqala insindiso siqala entsindisweni. Insindiso ukuthi ngime phambi kwakho ngithi mina ngiyamukela uJesu njengeNkosi nomsindisi baba ngena kimi ngiyavuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu uyiNkosi wangifela. Ngiyashiza noma leyo insindiso. Kodwa kumele sindlule insindisweni. Masese lapha entsindisweni sizoyenza noma yini. Ngabuyela ngiyojola, ngabuyela ngiyobhema, ngabuyela ngiyenze noma yini. Ngisentsindiswe, ngisindisiwe. Angikandluli entsindisweni ngaba ne personal relationship noNkulunkulu.
So sihlala lapho.
Sihlala lapho. Yes. So no Satan uyazi usibamba lapha. Are you right wena usindisiwe Mose? Yeah. Yabo wena nje ubuthanda ukucula nje. Yebo uthanda ukucula. Uzocula Sunday kumnandi. After Sunday ucula.
Ah so umunye.
Hawu umunye umuntu man.
So gqoke enye ingubo.
Gqoke enye ingubo.
After Sunday.
Sindisiwa ngisho manje le court isakudonsa ikubuyisela lapha. Phela khumbula ngapha kukunjani. It's another nature, another culture eyakho khule unayo ukuthi utshwala buyaphuzwa, ukujwala kuyajolwa, kuyayenziwa noma yini, yabona. Amanga yakhulunywa kuyatshontshwa. It's another nature. It's a human nature. Impilo iyachubeka. Nakuya noma ngisindisiwe ngiyakwazi ukuyobuza, ngifaka intanibunyana lana efikini. Angisho siyaziprotekta. Hayi impilo, life goes on. Sunday, as long as Sunday uthinta iBhayibheli lakho, uyabuya Jesu kimurena, it's fine. Yes. Fanele sindlule insini. That's why uNkulunkulu wathi kuAbraham phuma. Uthi phuma akazi nokuthi uyapha uthi phuma ngizoya la ngokukhombisa khona.
Yini yenza ukuthi sihlale lapho singaphumi? Because had Abraham stayed, then we wouldn't even know about the blessings ezikhona that are coming to us via Abraham. Yini yenza ukuthi singaphumi?
Into eyenza ukuthi singaphumi okokuqala ukuthanda izinto.
Sure.
Okwesithu ukuba comfortable.
Comfort zone.
I comfort zone siyayithanda.
Yeah.
And West 3, ukujwayela izinto zenzakala kanje. Phela mangisuka ngapha ngiza kuNkulunkulu, I have to live by faith.
Yes.
Ngapha ngiphila ngokubona.
Yeah.
Izinto ngiyazibona nazi, mfanele ngiziphathe.
And izwi lithi lezi ezifihlekile yizo zeqinile.
Yizo zeqinile.
Lezi zibonakala
zibonakala temporary nje.
Yeah.
So thina sifuna lezi esizibonayo sizibambayo. Asifuni ukuzophila ngokholwa, asifuni ukuhamba ngokholwa.
Sure.
And enye into phela sikhamfathe sizijwayele lezinto. Zina yila ama benefits wangapha kahle kahle yenza ukuthi singafuni ukushiya ngapha. But nana kwanga pa siyawafuna, siyawabheka, siyawafuna na. Mara no, sifuna kakhulu lanka wangapha. Ngapha sesijwayela ngithi. Asifuna ukuqala into entsha. Christ said on the cross, mayindlule baba lende. Masaka isiphambanweni. Uthi kuye kuya ngami. Uyabona ukuthi kunzima, kunzima bokunzima kwakuye.
Yeah.
Ukuthi akhathi umbilical cord yakhe na nomhlaba.
Yeah.
Phela eyakhe bekuyomhlaba. Uthi kube kuya ngami Nkosi yami angazi, kodwa mayisale seyindlula. Kunzima. Yikwathi nakambheka umama kwathi aka-understand ukuthi kufika isikhathi sokwahlukana kwami naye for good. Mangibuya ngeke ngisabuya sengithi mama. Azange akukho uChristu makabuya azange sathi mama kuMaria. Azange sathi mama. Ubuye sekanguChristu vele ozosindisa izono zezwe.
Eish. Then how do we cut it, ma? Siqala njani? Siqala because you are talking about the power elapho. So mangisabambelele kule engala engaphandle kuka Christu ngisathanda ama benefits ahambisana nayo ngisajajuliswa inyama iBhayibheli likhuluma ngokuthi they'll be lovers of themselves even nabathanda into efulfilla nje inyama makusenjalo kodwa nyalizwa izwi namhlanje lihlaba the word is a two edged sword. Ayi liyahlaba namhlanje. Aldali nathi. So manje lizwa lengihlaba likhuluma nami namhlanje. Ngiqala njani ngikhatha njani le umbilical cord?
Very simple. Abraham had to say yes to God's instruction. Ukuvuma. Sicala insindisweni step number 1. Abanye so usindisiwe. Mara kunzima ukusuka. Buyela kuNkulunkulu uthi mara baba namhlanje ngifuna ukuthi namhlanje ngenze intando yakho. Kahle kahle kwenze intando kaNkulunkulu. Because abanye bahlupa nje ngalama umbilical cord wabo basendlini kaNkulunkulu. Kodwa bafuna ukulalela. Makaqala athi umfundisi, "Eh, mntanami nina nibancane nithole la." Phela njengathi sasindisa sina 13 19 ntontoni. Nanifika nina nithi, "Now we dance like this." No. Sicula icilongo mntanami. Sasishaya kanje lento yinto ezesimukisa ezulwini. The first step is to accept Christ as Lord and personal savior. Sizibuyisela kaningi kuNkulunkulu ukuthi ngasindiswa kudala akunginiki guarantee ukuthi ngizongena ezulwini.
Yeah.
Siyazihlambulula kuNkulunkulu. Uma sesizihlambululile sifuna intando yakhe.
Nsuku zonke.
Ngaso sonke isikhathi malanga onke. Ekufuneni intando kaNkulunkulu kubhlunguke. Because kunezinto esizithandayo ekuzomela ukuthi sihlukane nazo. Yazi le futhi imnandi ka because you ask the Holy Spirit first to fill you. Once you are filled by the Spirit of God, uzoyiva nje into ukuthi eNkosi yami le hayi mara kusiyo yazi. Eish. Banokuthi ekhaya bathi, "Hayi sis mams, hayi man into so lo le, right for wena, i right for wena," ngithi mina, "Eish. Angiyizwa. I don't feel it. But oh qalile ke, uqalile uJesu, uqalile. Usafanele ayizwe kuqala ngithi it's true. Umoya ongcwele will tell you ukuthi this is wrong. Ungasayilapha. Mawuthi aphuza utshwala bakho bumnandi shem, uve nje ungasabhaleli.
Yeah.
So sibuya sivuma kuNkulunkulu bese sifuna intando kaNkulunkulu.
Okay. Asibambe ma. Niyezo marabazalwani namhlanje. The word of the Lord is a two-edged sword, nyantshela. And today we thank God. We ask ngiyamthanda ubaba ngoba he corrects those he loves. So today ukhuluma nami nawe. I'm opening the lines. So we're just going to take a break and I'm opening the lines for you on 012-334-1322. You can talk to us in studio. Ask your question, share your commands on 012-334-1322. Alternatively, send us an SMS on 37871. And do remember, Guti, SMS will charge you like 150. And we have a WhatsApp and Telegram. You can send a voice note. You can text on 082-657-2729.
If you need prayer, please send your request to prayer@radiopulpit.co.za or WhatsApp 067-429-7564 or go to Radio Pulpit website on www.radiopulpit.co.za. www.cliff.co.za.
You can now buy your favorite programs and series of the past 38 years, as well as books, CDs, and more on eCompanion, Radio Pulpit's own online shop. Visit radiopulpit.co.za and click on shop. Become active. Active in faith. 657 AM.
It is 657 AM, Radio Pulpit, your daily companion. If you just joined us, I am Sibongile Mofokeng, sitting in for Ubahle Kanhlola kujula ezwini. Namhlanje ngingubahle until 5 o'clock, and just having a great time in the presence of the Lord, learning from the Lord as well. And I hope that nawe ufunda nathi. I'm not alone in studio, ngihamba nomama, and nginomama umamsi. And today our topic, itinje, the power of the umbilical cord. The power of the umbilical cord, sibheke incwadi ka Genesis. So qala laphayana ku Genesis 12, siqale ku verse 1 kuyofika ku verse 3. And yeah, you can call in uqoqe nathi, be it you're asking a question or sharing your comments. We'd like to hear from you. 012334 1322 and 378711 is the SMS line, and 082657 2729 is the WhatsApp, Telegram. You can send us a text message, or you can send us a voice message khona lapho. Usisintombi Nhlapo uthi mama, uthi nyakuzwa mama, yo insindiso the ne comfort zone kumele ukholwe, not uthi uthi ngisindisiwe wenza intando yakho, you know. And so when you are saved, wenza intando yakhe. Yo. Yeah, it is true, sis Ntombi. It is true. Sifanele senze intando yakhe. Gune slogan, angikhulumi ngama brands. Ngizosho nje slogan esithi just do it.
Just
it
do it. Yeah.
Kodwa ke mayifika la kuKristu, ayisho njalo. I hambi njalo
kuKristu. KuKristu uyenze yakhe.
Uyenza eyakhe intando. Now, uma khuluma nge umbilical cord, there is a separation enzakalayo. Masibheke indaba ye umbilical cord, sibone indaba ye separation eyenzakalayo. Ngibona uNkulunkulu, sizwa uNkulunkulu utshela u Abraham uthi phuma kini, you know, phuma in your country kini. So kusho ukuthi mase intando kaNkulunkulu ifikile, iyasihlukanisa futhi nabantu,
isihlukanisa nako konke.
Heshi, nayi indaba enzima yokuhlukana nabantu.
Yile singayifuni. Ikuhlukanisa nabantu obathanda kakhulu. Labo ucabanga ukuthi yibo abaright for wena. And kubuhlungu. Because uma uhlukana nalabantu bangathi khona iparty yempilo yakho abayithathile bahamba nayo, ihliphukayo.
Yes.
And then futhi isihlekisa ngabantu. Because uba yislim. Angithi manje wenza intando yakhe. So intando yakhe ikwenza ube yislima ngeso nangebhili yasezweni.
Yeah.
Ngoba ezweni yonke into yenzayo is cool. Uclever. If you do it like this, it's fine. If unama boyfriend ay 4, ay wena sanu slim. If unama girlfriend ay 5, eish, yeah, that's it. Uyindoda. Yabona. But then my figure, iyakuhlukanisa with such people. And then bese iyakutshela ukuthi this is wrong. So gula i pain iqala khona. Kubhlungu ukuhlukana nabantu abathandayo, uhamba nabo endleleni.
Yes.
Kubhlungu.
Yes.
Because uthi so noma so uhlelwe uyone, sometimes some people you are benefiting from them. Bobona ukuthi esh lo at least bathi nabo minister of finance, kuna ma minister of transport. So mhlambe this one was minister of transport, bo wazi ukuthi anytime you'd call and then you'd get transport. Then ma udinga imali, udinga weave, you'll call this one and then imali kokokokoko izovela izingenele ebusuku. But now when the word of God says you leave, lithi kuAbraham leave, lithi your father's household. Ukhulele lapho, uvelele lapho, yonke into yalapho yayazi. Wazama angangena endlini acimezile, azi ukuthi khona ilinye nelinye li ubabakhe lo. So that is why sometimes ukhlukana mangabe angeke ukhone ukuzenzela, kuyenzeka ukuthi uNkulunkulu enze ukuthi bakuhlukanise. NjengoJoseph, uJoseph bamkhatha yena umbilical cord yakhe, wakhatha bafowabo. Yes. Wayebona uNkulunkulu ukuthi noma ngiyabona ukuthi mhlambe kuhambeni kwendlela ngeke
azibone azafike
la siya khona so ithi ngenza indlela ukuthi mabamhethe labantu laba so that izobusuka lento ubona abantu bakujikele nje sithubeni so yathakatha abantu bakujikela nje sithubeni abasahambi na wena awusasi right for ubona uNkulunkulu yenza ukuthi makube nendlela ukuthi kungahlaleki kungahlaleki kumoshakale nje uzihlala uzibuze wedwa kanti baba kuyenzakalani kwami na ngikhonza kangaka ngikuthanda kangaka uyobona sokungale ukuthi God helped me bekufanele ngindlule lapha
ma ukhulume ngenye igroup yabantu khulume ngathi makholwa esimthethe njengenkosi nomsindisi sami hey sikhuluma si, si, nangewilimi ebandleni and all of that kodwa ke sithole senza sizithole senza izinto ezingamele sizenze njengabazalwane ushilo mawathi abanye basindisiwe bama khona lapho azanga sakhula and allow the Lord to grow us kodwa ke ma uphu nembeza makwenzakala lokho konke uthini unembeza lo nembeza lo akusungiyo umoya inxele okhuluma nathi
umoya ongcwele siyamcaphukisa babile khona ukuthi likhona lati khona siyamcaphukisa kwesinye isikhathi umoya ongcwele ande abanye abantu bagcina insindisweni bangamamukela ngumoya ongcwele abanye bafikile bamamukela umoya ongcwele but bayamsuppressa uyayazi lento ukuthi wrong uyayifila lento ukuthi wrong but you want to conform because of peer pressure namfanele ngibuye ngireport into efana nale bayenzayo because if angireport into efana nale bayenzayo yimpheli isiphukuphuku yabona so ngcono ngisale nami uyamsuppressa yesabathe uyakuhlokoloza hey uyamsuppressa umoya ongcwele so now ufanele kufika isikhathi where you say Lord renew
I repent yeah
renew uthuda uDavid wakwenza lokhu naye that's why athi restore unto me
the joy
of your salvation
asibe the net platform and renew right spirit within me yazi ukuthi mafanele isho leyo hello to you family
njani sikhona yini
sikhona mazini njani nina hello ma angazi kwenzakala nizama futhi ma ukufona futhi ungene futhi angazi kwenzekeleni lapho zama futhi sibuyele sixoxe nawe futhi on the line ma you were still saying uDavida washo wathi renew the right spirit within me
because wayesazi ispirit saNkulunkulu ukuthi uma sikhona empilweni yakhe I life yakhe it's different he would feel God he would be able to stand enemies he would be able to do things ebengeka kwazi ukuzenza uma umoya ongcwele ungekho so now he was feeling ukuthi manje ngathi sengiba kude noNkulunkulu sekayeva ukuthi manje manje uyeva uke uve vele ukuthi no sekunento wrong nakusasi yimi man I said that sometimes early this year ngithi no angizange mina ke sihlale sonke nje kungabi nento eyenzakalayo azange mina ngithi ngihleli bese kuzozisa ngoma kimi singitshela ukuthi haye yazi ngathi le nkinga zakho ngathi sezidinga amagandlela
uze nangaphakathi
uve na ukuthi kunento elwayo laphakathi kunento elwayo then quickly I would go to God and say no father I think I need your touch once again
okay. Asithathe a family member on the line sibuye futhi kuema hello to your family
Ekozeza
babu mamba
Kani mambo
baba
incwadini kaJohane asikwa verse 12 onke abamamukela wabaphamandla ukuthi babe ngabantwana bakaNkuluNkulu umuntu uma emukela uJesu Kristu sengumntwana kaNkuluNkulu engakhephanga zishume engana sambathu engaphaphathizwanga engadlanga lesizwe senkosi uba ngomntwana kaNkuluNkulu ukuthi nje kunokuthi umuntu angakwazi ukuthi kuba ngumntwana kaNkuluNkulu kusho ukuthini akuveli ngesikhundla phela lokuvela ngokumukela uJesu Kristu ya uma simukela uJesu phela kunokuthi umuntu angamukela uJesu Kristu yabona manje angeke abe ngumntwana kaNkuluNkulu
sure
belo konje Kazi ndo zase zene ziloko zisa.
Yo.
Wama eni moye hamba ange mtu.
Yo. Masu
mtu mamukali Jesu Kristu.
Ya. Yeah.
Eni moye hamba yonka. Na mamukali Jesu Kristu. Nishunyaezwa.
Yes.
Na hamba ni wani. Nga yukuluma naba pansi. Naba kiti kule nkwanza abona mimi.
Mm.
Ikongela e wako kwa nama, wako nama zangiri.
Mm.
Wako kwa nama chaire.
Mm.
Bako kona machoma, nika mara machoma, na kwa zina lila atale, kwa zina mzalwa.
Yes.
Manja, nasi nina boko kwa nani.
Ya.
Nina boko kwa nani wani, kasi nina mpundi, so mchekuti nina, aliye zulu ini, nimebe kuna Jesu Kristu kwa.
Sure.
Nina nesu kukwe, manja, nina mpunu kwe kukwe. Shuka na mzindoni wa minham.
Eish.
Kwa mwanyaka za kakulu.
Eish.
Wanyaka wa samata mzimbalu.
Yo.
Angitu kufumale mimo ya hamba yongu.
Yo.
Ya
wani.
Yeah. Manjele, kuno kutu umuntu, anga mbukeli Jesu Kristu. Ape kwe sondu ini. Ape kubangu mpundi. Bani yungu na wepundi, kila banga imbuke yangu nko.
Hey. Hey.
Aba pisho baba kuhu. Ya wana jene. Umasengu mpundi, kube kumtake. Kuti lasenta umakaji ya nasuka yungu mprofit.
Hey.
Kwa mtu nenginga nyana, kunga mbukeli, kula shena kona la panji.
Okay, baba.
Kona kuimbukeli niko osula paya.
Yo.
Nukuti se kukuli se la paya nko ya mtu akulu. Kalimu kubeza?
Siyabonga baba. Yo uya kwa isa ge ubabu mwamba. Uguti aba anye. Aba sindiswa. Aba memuge langu chesu. Nyakabanga maka loka kulu manje. Uguti. Kushu uguti ge. Indabe kwa mge luchesu. Fanele iti maileto ya mtu ini. Ikazwe kahle.
Yeah.
Uguti. Wenzani mautu ya mtata uchesu njengo msindisi
njengo no msindisi
empilwe ni yako
e. Ngoba ukuluma kuti umuntu makamngelile umntwana right umntwana
uyafunzwa
ufaqale afunzwe lithi iBhayibheli fanele liqale ngobisi bese kancane kancane akhase naye before azothola ukudla okuqinile and uthi yena personally,
he had to renounce
now because noma ngabe ungumntwana kaNkuluNkulu kunezinto esizibiza ngama generational curses. Why do you pray for generational curses to leave you when so sindisiwe after 10, 15, 20 years? It is because those things need to be renounced.
Sho kuthi sengiyajika le ndlela.
Yes.
Kufana no Abraham nyambona sekangena kubaba wakhe athi
sengiyahamba baba.
UNkulunkulu uthi ngiphume.
Ngiphume.
Sengiyaphuma.
Yes. Ubaba khambuza athi uphuma kanjani amasiko wa la ekhaya angakuvumeli ukuthi uphume ngoba
njengomfana
athi uJehova uthe mangiphume angeke sibe khona isibusiso ngila endlini.
Eish.
Why uNkulunkulu washo kanjalo? Kusukuthi endlini yakibo bobungekho bungolongolo
asithatha umunye ma hey yeah hello to you family
hello it's family
hi ma you got cut off
yeah yeah that's all ma it is italian ngibe ngibunikunile la usangulo usangulo
3
usangulo 3
yeah
yeah uthi ngiyayazi imisebenzi yakho ukuba unedama lokuthi uyaphila kathi uphile. Ya, belanga tezibala madama amama umfundisi. Ukuthi uyena ulatshela ukuthi uyakholwa kathi akholwa.
Hey.
Sikucela kula la senyakona mama, baba ngathi sibathe baba bayibonile.
Bye bye ma, bye bye. Yo uma ukhuluma ngesambulo 3 ukuthi abanye bethu bayahamba bacanga ukuthi kanti bona bayaphila kanti abasaphili
kanti abaphili
kade bashona ithi I know your works that you have a name that you are alive but you are dead.
You are dead.
Hey.
So uphila ula njoba ngishilo ngathi I power yale umbilical cord
iyaphilisa
iyabulala I dangerous kakhulu. So that is why
so
finally,
maso
figile, you have to choose a side. There's no in between.
Yeah.
It's life or death. John 10:10 would have come that they may have life in abundance. But the thief have come to steal, to kill and to destroy.
Yeah.
So now you choose the life or death. But life and death is in your tongue.
Mm.
So wena khetha ukuthi yikupho okukhulumayo ngowakho umlomo, yikupho okufunayo kuNkulunkulu. So ula. Because uzohamba ulokuthi uyaphila. Weva uDavide uthi angisaphili. Umoya kaNkulunkulu ngathi manje ungishilo uthi restore. Beka bathu yabamba uyawufobona. Sakawubona le dance kauzwele. Bekakhala in that psalm. Uthi restore unto me. Akusana joy kulento engiyenzayo akusena joy. Uyayenza nje ngoba nakufanele uyenze mara uyabona manje ukuthi hayi akunabumnandi la. Bayacule bumnandini la uzongidola khona lapho nawe uya rounda mara awuboni lo bumnandi. Uthi Lord restore unto me the joy of your salvation and renew the right spirit because we should call this new spirit this new right.
So ma choose the wrong side of the umbilical cord. Uyohlangana nazo lezi spirit lezi.
Uhlangana nalezi spirit lezo. Uhamba. That's why uphila ngathi awuphili ufile.
Ngoba so kude.
Ngoba uabothekile kahle kahle. We kingdom kaNkulunkulu wangena but you've been aborted before you could grow. Angini manje le cord ula so ula manje sibelethweni sakaNkulunkulu. La ufanele ukuthi ukhule khona ufidwe ngale umbilical cord, ufidwe ngalomthetho ngalezi la kaNkulunkulu. So now because wena ula awusayenzi ngona. You've long been aborted. Uyafana nefita sedala yafa. Ulokuhlezi khona la ngaphakathi awazi wena ukuthi ufile. Dala ufile. That's why uzobe uphethe red pen ubheka ama mistake ayenzakalayo inkonzweni. Nabanikela so yabala. Lo ngathi unikele iningi le mali bayinikeza
umfundisi.
Ubheka impahla zabantu ukuthi bagcokini icathulo neimoto abahamba ngazo. Because so nale spirit less osithathe laphi yana sesila kuwe. Awuna the right spirit.
Ma so decidele ukuthi ngiyahamba. Akuna mimo ezokijimisa ukubuyisela emuva izame ngakonke ukuthi emuva khona. Mbatswana bathi marupi ngkhwabwela.
Kunje nathi ngihlala ngibatshela ngithi maso decidele ukuthi uyahamba.
Yes ma.
You are getting into a battlefield.
All right.
Because now you are leaving the place of comfort and the place whereby usathane ngumngani wakho namademon akhe namadevil worshippers nabathakathi. Now you're saying, I'm leaving this camp. I'm deciding to take this camp of life. So now, whoever you are leaving this side, angeka funa ukubona uhamba, bazofuna ukubona ubuyela kule camp engapha. It's only then that trouble starts. Thina masasindiswa lokakudala ngabo 1980 banibani. Bebe sitshela ukuthi ha mawusindisiwe ha umphele umphindi right. It's a bed of roses uyezulwini. No. I was raped ngisindisiwe. Beka kuphi uNkulunkulu? Ngisindiswe ngishumayela ivangeli kamampela ngigijima ngihlanya university. Wonke umuntu ngimtshela ngoKristu uNkulunkulu beka kuphi? Ngaleso sikhathi bengiyintombi kaJesu. Uyayibona lento leyo? So usathane namademon akhe nako konke all this camp they'll fight ukuthi wena ubuyele ngapha. That's then irresistance kaNkulunkulu nokuhlala kuNkulunkulu kuba khona kula ufuna khona ubukhona bukaNkulunkulu uhlale kuye ekumthembeni nasekumkholweni uthi ngiyamazi umhlengi wami uyaphila. Sebakulandela sekunja kucela kube nzima. But no ukuthi babona lento zoba yiyo.
Yeah.
KuChrist uJesu uthi ngizokubusisa. So uNkulunkulu bekangamthatha uAbraham amsuse la ambeke ngaphe eduzane ambusise. But he had to travel. So ukutravela kumnandanga it wasn't nice. Kuthi uyaphuma manje usazohamba awazi nokuthi uyapi. Yahamba ilanga liyachisa imvula yana kunamafu kunani. That was pain for Abraham. So nathi we travel from this other camp into this camp.
Yeah.
We have to face some problems nama challenges
ngokuthi come with it.
Uzuhlale kule and awapheli ke ukuthi uzuhlale kule camp. Because bakufuna ngapha bayasebenza ngapha basebenza ukundlula thina ngapha.
Yeah.
Thina mase singapha siba comfortable. Mina ngiyezulini anginandaba ngisahlanganyele nezoni. Abaphuze bona badake ba right bayezuli sikhohlile ukuthi bathe come I'll make you fishers of men. Abalali bona.
There are responsibilities khona.
There are responsibilities la uya khona ufanele ukuthi uzenze. That will make you stay strong ngapha if uyazenza. Because sisempini mtaka baba. That's why abanye baphinde basuke ngapha baloku babuya ngapha bazoshiba kancane baphinde babuye ngoba uyaliwa impi iyalwa and abanye because sebangene kakhulu ngapha ama cords awafani the oxygen that you get supplied with and the nutrients azifani ezinye basinikela abazali bethu kuma altars so manje sengingena ngapha I need to remove my name and my blood from the altar yasekhali babe nginikele kuyo. So kuba nzima kakhulu mangapha until such time ngiba removed from the altar le ebangithatha banginikela kuyo ekhaya.
Sure. Yeah. Ubaba Mlungisi uthi greetings maid servants of God and the maid servant of God to show ourselves approved unto God that we believe in God it takes us to strip off like hey Tubula, tabula, su, yeah, strip off everything that hinders and sin that entangles us easily. It takes us as well to pass the elementary teachings about Christ such that we cannot keep going back where we started.
Yes. To untangle ourselves. Angithi manje lento isithengile nayi iphela istantele lento isibambile istantele lento so thina it ilento eyenziwe ulobaba uthi I took action ngamba ngayo batshela
ngayo tantulula
so kufanele kuphume kuwe angeke uze kimi uthi ngithandazele ngintantulule yes ngizokuthandazela but you must stand in agreement.
Yeah.
Mangu kuthandazela fanele wena ube uyayi renounce lento lofuna ukuthi ngukuthandazelele yona.
Yeah.
Utantulule itantululeke bese iyasa iyasala sisi.
Mhm.
Iyasala siphile ebukhoneni bakaNkuluNkulu.
Sure. Ayezi ngathi ngiyaxoxa nawe ilanga lonke. And I thank God for the message wanamhlanje nje. Asivale ma. Sithini nangu umzalwane uthi ngizwile. Nyamuzi uJehova ukhuluma nami namhlanje. Sithini kumgcugcuzelela ekutantululeni kwakhe. The other umbilical cord ayina ne-oxygen le. Isekufeni. It's dead. Sithini kuye.
Sithi Christ died for you and me.
Yeah.
And he rose again. Any death that it's in you, that it's in your spirit, anything that has entangled you, through Christ, it can be entangled. You can be revived. You can come out of death and be alive again. But only if you say yes to Christ. And you say no to death. Zikhiphe, zintantulule, ima, isibindi. Wamkele uJesu njengeNkosi nomhlabi. Qina nje, qina nje.
Ma, thank you so much. May the Lord bless you.
Amen.
May the Lord keep you. May the Lord surround you. You know, just keep you as you minister to God's people. Mabamuzwe bambone futhi nakuwe as he restores lives. For those who'd like to talk to you directly, how do they get hold of you?
Available on WhatsApp 084.
Right.
527-4015. I'm on Facebook as Mashinin Ndlalani Mamsi. I'm on Instagram and Twitter. My handle is at Ndlalani Mamsi. They can WhatsApp, they can call.
I just want us to take a moment and pray for the body of Christ. I think we have a minute or two that we can do so. For that one who says, today God came for me. This was for me. The message was for me. Futhangabanyu abanyu. Befaneli zwe yimu. Ene nyabonga. Ubuti unkulunkulu did that. This now. Kulis katis hamburgers. You know, sipile ngatini zokugcina.
Yes.
Lapho umuntu uhleka naye emini.
Eish.
Entamba mutole icingo lithi akasekho lo muntu. Yeah. But we thank God. Who gives us second chances and fourth chances and all of that.
That's what my sister kept on saying. Sis is in this. Why Sarah per second? What was Amnia the fourth, the fifth, the sixth, and the seventh? On her deathbed, just before she could pass on, she said, Ninga sabi the ambulance, call my sister.
Yes.
I said, let's stay at Nyahama, let's accept Christ.
Yeah.
That one found favor with God.
Amen.
Yeah.
Can we take it to the Lord in prayer, Ma? In a minute or two?
Oh, yes. Baba, ingcwele sengosi yethu Jesu. Babu ngulunkulu na manje ndambama. We come before the presence of God, submitting all the listeners before the throne of grace. I pray, Heavenly Father, your blessing abound upon their lives, supernatural wisdom upon them. Celu bagcine ngulunkulu na mandla onke. Celu benzele umusa isikhathini sonke. Baba bangabantwana bakho. Baba balalele isu lakho. Namhlanje ntambama, let it make a difference in their lives. I pray, Heavenly Father, that whoever heard your word, whoever wants to entangle themselves from the, whatever the cord has entangled them, I pray, Heavenly Father, ukuthi uyabamela, uyabasusa. Ngiyazi nkulunkulu khona abahlaselwe nkulunkulu onamandla onke, because abasakhona ukusuka labakhona. I speak the blood of Jesus. I speak your favor over their lives. I speak your protection over their lives. In Jesus' mighty name. Father, bless them and protect them. Father, see them through and be their God. Let your blessings and glory and grace be upon them. See them through, Heavenly Father, in Jesus' mighty name. Father, we thank you for those who are sick right now. We know that there's a power of healing that's coming over their lives right now. In the mighty name of Jesus, they are healed in Jesus' name. Lord, we thank you. We bless you. We give all the honor and glory. We pray for this station of God. It's 40 years. I pray, God, that you sustain it for more years to come in the mighty name of Jesus. Thank you, Lord. Bless us, O God, in every aspect of our life, now and forevermore. Amen.
And amen. Thank you so much, Ma. May the Lord keep you. May he bless you. May he make his face shine upon you. May he be gracious to you. And may he give you his peace in all that you do. Siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu. We love you. What a message.
Amen.
A blessed one to you and your daughter.
Amen.
Family, I am blessed of the Lord. And I hope that now we're 40 today. You have been blessed. And I'm signing out. Next up is Pastor Ray Lekgodi. Please enjoy the rest of the day, and may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the sweet fellowship of the Lord Holy Spirit rest and abide with you now and forevermore. In Jesus' mighty name, amen and amen.
It's difficult to face the overwhelming pressures of life alone. Sometimes we just need someone to talk to, someone to listen to us. And what better way to do that than through a quick and easy WhatsApp text? Whether you're having a hard time coping with school, family issues, being bullied, depression, or anxiety, speak to someone who cares today. Send a WhatsApp message to 064-530-6805 or 074-995-9085. Our I Am Youth Counseling team, Charles DeToy and Danny Vambili, are ready to connect with you today.
Many people across South Africa are being blessed and encouraged by the Radio Pulpit devotional magazine, The Word for Today. This publication places the gospel of Jesus Christ in the hands of more than 100,000 people every day, inspiring every person, from the professional businessman to the needy person who lives on the streets. Each edition contains daily scripture-based devotionals and inspiring articles to help you grow spiritually. The booklet is given with the compliments of Radio Pulpit, but your donation, large or small, will help us to print the next edition and continue being the hope of the gospel to a world in desperate need. The Word for Today. Get yours today on 012-334-1200 or subscribe online at www.radiopulpit.co.za. Radio Pulpit, your daily companion.
You and 657 AM and Life, a winning team on the road to eternity.